Kia ora, ko te kaupapa mō tēnei wiki o te reo Māori, arohatia te reo. Nā reira, kia kaha koutou ki te kōrero Māori. This year's theme for Māori Language Week is Cherish the Language. So, here's a few new words to learn today. Ngā rā o te wiki. Days of the week. Rā hina. Monday. Rā hina. Rā tū. Tuesday. Rā tū. Rā apa. Wednesday. Rā apa. Rā pare. Thursday. Rā pare. Rā mere. Friday. Rā mere. Rā horoi. Saturday. Rā horoi. Rā tapu. Sunday. Rā tapu. Arohatia te reo. Cherish the language.